wakuje mana mekuwa inspired in a bad mentor.
KZ Flow Tenor.
KZ Flow Tenor. Sadiki kiki paji na paja benipa.
Kutoka kwa mtoto smart choka black dot.
Ayo skiza, make you your future blighty. Mwambie mateja wache cha ukucha right to get witchy. How kutwe na kufa na fighting. Chana kutwe hasa babu grabu tani kute naiti kama sutra. Jedako nita mchana kutwe sabari johom. Basi mwizako nataka kufa. Nataka kufa, au nataka kutwe zione tena. Mwambie chenaji chanike nataka nishone tena. Abrafu bona peace to amani do sana japo washikaji soto sua. Rakubana sarama wapo nosema he. Eti squeezy nimekuwa mwaya na jisif kwenye beat. Squeezy nimekuwa mbaya mtani wapo. Majito wengi kwenye fika bobu. Na shindo afikisho jumbe mesiri ya speak and bobu. Na skitisha nataka battle rap from carry. Tapolisi na kidane sababu bisio mwali.
Wakuje mana mekuwa inspired in a bad mentor. Bad mentor.
Sadiki kiki paji na paja benipa.
So sorry bro. Yes, yes, yo.
Come to where the camera.
Na here see your story no.
Shabiki dom paji na skadi za kiki. So sorry no. Yeah, na so issue. My rapper Bobby the director. Wakuje mana mekuwa inspired in a bad mentor. That is better. Wadango nukeza that is great. Niki yaga boost. Huwe na kuwaga ni hard adventures kiza. Think already keep on a cause ngumu. Na dolls nerve jiso msipige hodi humu. Shigeni suma rega tachanga maziwa. Shawa za nini wakati kwenye unikanda ya ziwa. Tanza na liwa. Na niya kuna kindo tari buda. So kwa tozi ni pambo sizane no jali muda. Habari kubwa. Misina tab. Ya kubonga temu wako si mwachi mpaka seme kisabari numiza nyonga tuliza nyonga mimi ey so bika maizo business zangu kitambo nilizianza za maizo tangu na dreamu za kuwa juu IST nataka demo kinyomba voche nimpe IST
wakuje mana mekuwa inspired in a bad mentor.
Sadiki kiki paji na paja benipa.
So sorry bro.
Yes yes yo.
Come to where the camera.
Na here see your story no.
Your story no.
Shabiki don't touch the skadi the kiki. So sorry no.